Mwake Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa. Mwake Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa.
As we all know, oh, love is a beautiful thing, yeah. As we all know, oh,
Boze.
Sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua natamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mabonde, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Baby, utakula nini?
Jiggy jiggy,
ugali ya masamaki.
Jiggy,
sina hela ya Lamborghini. Lakini nitakutreat kama queen. Nitajob usipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje mrenda mama. Tumuombe Mungu Baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu Baba, ndani ya ndoa tupera. Jiggy jiggy, unani pa gididiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri.
One time, walini cheka uliposema yes I do.
My boy, one time, walini cheka. I'm gonna be the best man. Oh, 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 oh. I'm gonna show you love, my woman. Oh, oh, oh. Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri. Because baby, you're my jiggy jiggy, cause baby you're my jiggy jiggy, unani pa gididiri.